You're chilling with the modest producer out here. It's what town and beats, by the way.
One day, Father, I pray. Siku itafika, pia bei nitafika. Gari nitabai dinga. All those who stood for me, my family, my friends and G's. Nyote mtafaidika, maisha itabadilika.
Kupatana na shida zi. Ata siko around, life imetugonga tunaka feel. Sura zime frown, kila mtu ako down kama nyasi. Ukikulaza wenyewe bro, utameza risasi. Tuliwanua, tukawango wa mapua, wakameza makamasi. Focus is the key, kila time kuwa keen. The power of now, it means serious biz. Kozo jinga si allow, ngoma kali inasikika. All around, you know this sound. And no be shouting, flow ni tam. Kaka imati, call yourself for meeting, call yourself for fucking interview. Na keep it real. Na try kuwa mtrue, kini bring down nitabaki juu. No liner na follow the truth, your path ndio smooth.
One day, Father I pray. Siku itafika, pia bei nitafika. Gari nitabai dinga. All those who stood for me, my family, my friends and G's. Nyote mtafaidika, maisha itabadi. One day, Father I pray. Siku itafika, pia bei nitafika. Gari nitabai dinga. All those who stood for me, my family, my friends and G's. Nyote mtafaidika, maisha itabadilika.
Ilianza kama vision, niliota ndoto. Kuna time nilifika mwisho, nikasare kidogo. I wasn't feeling normal. Nilifika smile deep down to nisoro. Kabla nifike kikomo niko ready. Hii vitamini tapigana solo. Bidini ya bunda nitese na mabunda. Nimetoka fasi kieni ushuhuda. Umoja ni nguvu. Tuko pamoja kama utura na supu. Kaza hizo njumu, uzembe ni sumu. Dem yangu mali safi. Tukienda shopping, kukula kwa macho hamchoki. Bila do bila mkwanja kuna dem atakunoki. Pull up your pants and stockings. Na usiume nje kama watch. Punguza kasheshe, don't talk when I'm talking.
One day, Father I pray. Siku itafika, pia bei nitafika. Gari nitabai dinga. All those who stood for me, my family, my friends and G's. Nyote mtafaidika, maisha itabadilika. One day, Father I pray. Siku itafika, pia bei nitafika. Maisha itabadilika.